studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
sakiraɓe ɗeɓe studio tamani oɗo saha yo sakik mawɗo Ousmane Dikko haalanta on kabaruji gonɗi ɗoɗo ƴiwde men zone la presse ilaɓe makko Salim Diora o nani en to ɓoggui janɗe to batu kawra leydi meɗen ndi ana wonda ka haala azawad ana eko waddodiri hawruɓe hen ɓe nenno laawi ɗi fedde daranide de ere holliti ɗi ana e hokkude corful keltamache ke mbaɗeɓe ɗum bellaɓe kollitono calɗi jogala inde azawad peccu ɗum ndu batoɓe ɓe ana ɓuuri journaliste en temedere nantinoɓe kabaruji golleji batu o nenno humaniɓe batu o mbi kala ana yuɓɓi fa golleji mabɓe jaafa daraniɓe hono gollande hoore mum e ley dabare hijjore nde darti darnane hono gollirde yuɓɓinore kabaru hijjore o kabaru ɓe andini ley puɗɗoɗe dabare hijjore hitande 2017 bamako ɗo keñen yoɗo ɗi goni sembe kabaruji ɗumen jogani on bisimilla maɗon e dow studio tamani e cakkite kabaru cakkite kabaru ka hirduɓe laamuɓe ana gati tuttali ko heɓa e nanɗe ɓe kawrata e batu o so himmiji mabɓe ɗiɓe kolliti ɗi nannaka e jate ka ɗum e wonde hono derintino leydi ndi ko holliti kaari hatta laatade ley ñalade ɗiɗo ɓerɗe golleji pelle ɗe haalaji kaaɗi hakkude hono hawruɓe hen ɓe ñande alkamisare nde so ley fedde daranide hono deƴere nde corfi kollitama ley fedde hono daranide dewrintinan nde ka inde azawada ana e ko jaali ley hono liddi dokkodiral hakkillaji ɗi keɗɗana Mamadou Sama Seku fa fam ɓeydo
haala kabar azawad o heewi sanne nder totodiral hakkillaji garɓe hawrude e batu oɓe to fedde humaninde dewral nde kaɓɓuri fof nawde nder suudu ndu nde woni won jedduɓe kabaru azawad o ɓe kolliti wiide eɗum sawmina mette kewɗe hakkunde yimɓe ndenno haala muɗum yoppe fisanti ka won mbiɓe azawad o yo nokkure yoddun finatawa jaaliñol yoga ndenno ɓe gana fi jaɓoɓe kabar muɗum yewteni enne keƴaɓe guɓal sima kay ɗo wayrat ɗo goni fa ha azawad na nawtore banggal politique e finatawa yo dunno fi yimɓe le saha leydi ndi ane mabɓe kullitiɓe wiide jaati ɓeɗo tan kani yewtude dow kabaru azawad o banggal fedde humanide jaam e deƴere won ɗati dabareji kullitaɗi banggal hewtugol jaam nder leydi ndi ane mabɓe mbiɓe yoga e golleji ɗi jawne hono kabaru DDR wifagol jongitiɓe dartingol jogola laamu o e kayadun riwere région ngaji saha leydi ndi
keltama cheke mbaɗeɓe ɗum bellaɓe kolliti hono sinuji mali fou ana kani heɓude gueɗɗuli sarié e wi professeur Inamoudou Yattara hoorojo bellaɓe haala azawadde tan hana waddude ɓiɓɓe mali keɗe ko haaldi e Moussa Diara mo radio Mikado FM li faccitago Mamadou Sama Seku
mi holliti wiide kabaru azawad o hana fi sawi binde rafi kawral jeeɓi mo tan andani kabaru muɗum yo ɓeɗo tinno hen ka hana fi mo hulɓina yimɓele yoga ndenno banggal amen minen kay azawad yo kabaru finatawa mo hana fi imminde baasi nder région ngaji goɗɗi saabi fa hunde ɓe andana kabaru muɗum ɗiɗo ɓerre nde nder tarkuru ndumi tottindu yo ɗati dabareji sifa lamorɗe e kabaru ndenago yimɓele goni hen saabi haala jaaliñi ɗina kaale ka sariyawli foof huncanali kabaru majji hoore
ana ɓuuri journaliste en temedere ɓe leydi meɗen kañe hoɓɓe fou daraniɓe yettinde kabaruji golleji batu kawra leydi men nenno golleji muɗum ana keɗe ley région ngaji ley immadar hono radioji radio ji mali gonɗi ley urtel ɗi e wi fedde daranide kabaru ley kabaru batu o nenno dabareji fou juɓɓinama fa jafinanaɓe golle keɗe komi e Mamadou Sama Seku men paccitani on fa famu ɓeydo ley suuduɗo ordinateur ngaji keewi ele muɗum yo ɗon ko ɓuuri journaliste en temedere gollata ɓen yo ley ɗon timmintinta ɗereji mumen du e wi Alhousseyni Sidy Bé daraniɗo kabaruji fedde yuɓɓo golle batu o ana ɓuuri temedere yettinoɓe kabaruji wonduɓe e martinde kumpa batu o keɗɗena Mamadou Sama Seku
ko ɓuuri temedere nantinoɓe kabaruji tottama talki jamiroji banggal batu mawɗo o iwɗo yimɓele journé ɗe yaadeɓe téléji ɓe internet ɓe radio ji fayotade ɓe keƴaɓe kedde adnare ndu ndenno yo hakke talki temedere e nogay e jetti
ana ɓuuri sappo en yettinoɓe kabaruji wonɓe ley radio ji gonɗi ley urtel wonduɓe du e martinde kumpa golleji batu o fa wonɓe ley région ngaji ɗi du martana kumpa e ley mabɓe Mamadou Bokoum mo radio kawral motti ana e wi makko ko heewi waɗama fa yettinoɓe kabaruji keɓa no gollira ka noon suudu yettinoɓe kabaruji ndu ana hani ƴewtede fa golle o yuɓɓo
min miila wiide ɓe gaɗi bawɗe mabɓe banggal jeɗoɓe kabaruji saabi ɓeɗo kay hertanama nokkure golleji mabbe di ka an hannobe ngatan hakkilo nokkure wonde bangal jawta mabbe de yo non yimbe le journée be tan mu inana nokkure de be jegiti be radioji be sabbi kasindina golle mabbe de fuf ngala der machine gaji di
montage sur les machines
alusena alaji mo radio jamana tumbutudu jubbino golle urtel les régions o e wi mudun yimbe tumbutu ana ketindi batu o
il faut dire
andon wiide tumtum kobe be na ngatani hakkile sanne o do batu sabbi hewbe mabbe to yi e torraji di yila mabbe kay yo batu o hunjana hore gutuma ko leedi ndi jam e deejere e kanya dun denaw
si la sécurité
pedi handu lele ndifu ana martani kumpa golleji batu o e leko studio tamani e radio mikado tamandiri se takkondiri e golle
kala ko jiddon famitaade pede pode faydo bomel am Facebook na Twitter do studio tamani studio tamani daranibe hijjore ndarti hono laamu o yaltane juudum men dum faalaaba le golle o be bartini go hakkilo kumpango godo hakkilo le puddodo golle hono hijjore hitane ujinay didi e sappo jiddi kenyel be ndarti du be hono be darnana no gollirde darantonde kabaru mabbe tan kanko Amadou Mayga secrétaire général dendangal agence ngaji di wonko haldi Imrana Kilou Mayga keddena Mamadou Samassew
l'état n'est pas
hinade jagu wona fe der fandaji lamu o min mila bi mu dikke kala e kabar mu dun so wana mu hijorande dennom ne der lamu o yuppira min kabaru hijorande yalla o mu hunjana hore no haniri haybugol gulleji amen di sabe hana fe lamu o hinno kabar mu dun e on wattu goto dun lata de juge ne der lamu ko be jamna gulleji di yalla lidi malindi na forra e lede keddide de yija fuf en heedi tiagal bangal landinal gal wattu mu yimbe na dogona aeroport e natori der lana diwawo tawan kabaru visibility ki yoni ko dido sifaji ngotta hikka mi en anniyi wadde weltere bure fuf der client embe fay harameni na wundi e dawrude weltere bangal karuji di kesi ngaddete hewtudun hebbe e souffrem be hobbe non sabi ya fuf e be majjan der ngalurende dabre gps der karuji di woninde humtante hore bangi goddo dun batte wularende wantilo ma climatiseur en ngaddete e kala cuudi fonuteedi lulidi tante di yite wawata nangude
ventilé ou climatisé
bibbe malfu ana mbawi martande kumpa hono cuudi doktoro leedi meden fu mbalani mudun diwundi cuudi doktoro leedi ndi fu ana hebe le ministere cialal e jana leedi meden kulita dum kenya nel mon fuddu ana wayi nawtorade kanko docteur Bakary Diarra secrétaire général ministere cialal e leedi meden wonko haade mumini sendebu kedo dembe
sen carto don
kartangalla ana hokka kabaruji do gollirde cialal gonde le leedi ndi de foroba e gollanobe ko emu kabaruji di ana do cuudi doktoroji kake gollirdi golloɓe ɓuri fo yimɓe sawrotoɓe le cuuɗi dogotoroji ɗi e ley ko warata ko miɗen jeeli kala golleji komin gatta wakkati fo kabaruji majji tawe le kartal ngal salla ande ɗo gonɗen e golleji ɗi kañi ko kanɗen waɗude kartal ngal ana hani wallude hoɓɓe garoɓe le leydi Mali bangal sifa sawrugol ngol ɓe mbawi heɓude ngam menga bangal kabaru murtere golloɓe cellal kaldal ana hakkune amen miɗo mila kaldal ñengal lata to sababu dewral hebe fey boyata nafandu bibe leydi
ndi
Union européenne et Royaume-Uni ngoni faabo tobe studio tamani
Sengarti e kabaruji region ngaji meden ke ben famta hono golle neebo fedde subotonde sukabe hambe janginede se paabe fa golla no hore mu en fuddi yoroso o batu balde tati fa batonde sukabe kredube be hono faabe wutana dum en du chadele cheladu hono tumudede juude mu en gure mon yambere dido berde walde hono sukabe daraninde yirwere e cellal maza ana wonda batten mudum yo beedande kawral e pamral dole fa beedane yimbe ton mosala golle yi kewde hono yewgol yimɓe mere mere so hokka leɗɗe fa warde arkillaji cuwade kañum e kaake jangguinirɗe fo ana hen jande jow teedade e famde jogala basiji fuɗɗi alalbara nde tumbutu ana ɓaɗo almami en modi baɓe fa warde e noddinoɓe misidaji capanɗe nayon hawruɓe e ndeɗo jande jande nde fawata hono daɗɗude dabareji golle jogala basiji nanɗo nde tiloto du handen e ley ko gollirde kaldal e neɗɗaku darani ko keɓen faamu tan eɗe mbawi en tawde to hono wattu une heure kikiɗa hande ndu e ley golleji batu kawral leydi ndi mikado fm e studio tamani martina on kumpa kala ko martina on kumpa kala ko waɗa ley hen nenne keɗe dow radio ji urtel hono kasindinɗi martindi on kumpa fu pati on keddo caggal ley faamu ko waɗi e ley batu o nenno udite radio ji mawɗon keɗoɗon wattu une heure kikiɗe yo ɗo kaddude ɗiɗo kabaruji kedde heɗade fa hande yewtere ma ana yesso yen tawde janggo
Sido Tamani.